Remember where you got it from. Zambian Music Publish, don't see old.
Don't tell him I told you. Up on the young uncle Charlo. Biggie money, up on the neoliko. Clean, clean parklands, not nefiko. Glonk with ya, pana heta kuntemwa. Makuchuku no kale wangu takuchelwa. Nalibye la pande somola. Fast pacing, nimbala la pande tongola. Mona dreams come true, I'm living proof of stay true. To the craft, it's all facts, panendambanga fresh view. God's been pampering in level. Giving them hot bars, kwati left ya selo. Plus I've got a hot chick, bamba fool. Ishina timena, ya wonderful. Na bonse mwe bangon kamonje bele sancho. Kubwaiche na lepe pele le filoto fiaso. Mi danzo mu pose, kuzulu limbo nwenu. Mweba bombesha, no kusunga vena mingu.
Sunga believe, kakuza kwenye chokele. Na menya kondo na ma pressure. Vena mweze kutindi nefeti ache. Iwe sunga believe, kakuza vena pitamo. Na menya kondo na ma pressure. Vena mweze kutindi nefeti ache. Neza na mpala, sorry. Dime mwezo kamba neze boring. Apa munifu na monga soti. No uma pressure nili happy. Leza na mbala, sorry. Dime mwezo kamba neze boring. Apa munifu na monga soti. No uma pressure nili happy. Oh yeah.
Shima, abana by Fwaila. Family pile, chomu mwena shilali. Lansami na peli, welimo kumulilo. Ndambi kafiene, nga kudu tulipilo. Can't close the doors, that God is opening for me. Bangkong ka close, kwende fole shafia furi. Somebody would you think if you had to take her overnight. I get the spark from the sun above, ukwati solar light. Mashimi kila tindi kumukaka. This the type of shine that causes people kukupata. Kwati tupata, abana to blow. Na yango unjelezi, findu file flow. Na wele saka kupanga chetekela. Nishikutashi chela momo iwe sekelela. Baka kufwaya semu no mchele. And they'll fill the gap, go we kata pa mchele.
Sunga believe, kakuza kwenye chokele. Na menya kondo na ma pressure. Vena mweze kutindi nefeti ache. Iwe sunga believe, kakuza vena pitamo. Na menya kondo na ma pressure. Vena mweze kutindi nefeti ache. Leza na mpala, sorry. Mwezo kamba neze boring. Apa munifu na monga soti. No uma pressure nili happy. Leza na mbala, sorry. Dime mwezo kamba neze boring. Apa munifu na monga soti. No uma pressure nili happy. Oh, oh. Kwenye chokele. Na menya kondo na ma pressure. Vena mweze kutindi nefeti ache. Iwe sunga believe. Kakuza vena pitamo. Na menya kondo na ma pressure. Vena mweze kutindi nefeti ache.
Remember where you got from. Zambian Music Plumbers. Don't see old.
Legende.